mwaramutse neza generali Kayumba Nyamwasa. Kuba generali Bosco Ntaganda yarishyize mu maboko y'ubutabera yinjira muri ambasade y'Amerika i Kigali mu Rwanda, mubona bikemura ikibazo cya hariya mu burasirazuba bwa Congo?
Ikibazo kiba hariya mu burasirazuba bwa Congo ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe nka Ntaganda. Yewe urebye Ntaganda n'ibibazo bamurega mu bibazo byabereye mu karere ka Ituri. Ituri ni haruguru cyane, wenda kwegera mbese ku mupaka wa Uganda uzamuka ujya hafi ku mupaka wa Sudani. Nta bihuriye n'ibibazo byo birimo kubera hariya mu karere ka Kivu yahariyeho hagati ya za Goma. Biriya rero ntaho bihuriye, nta kibazo cyazahinduka kuko ujyanye Ntaganda ntabwo bisobanuye ko iriya mitwe yindi yose iri hariya ntacyo bizayitwara, izakomeza iyogoza kariya karere. Kandi rero Ntaganda ntabwo ari we uwa mbere ubundi u Rwanda rwakoresheje.
Abari nabahe?
Habaje Kabila ziriya bapfuye, hakurikiraho Wamba Diawamba, hakurikiraho yitwa Warunda Bururu, hakurikiraho abitwa ba Onesumba, hakurikiraho abitwa ba Ruberwa, haza Nkunda, none hari haraje ba Ntaganda, ubu none hariho ba Makenga n'abandi. Ibyo rero ababyubaka bazubaka n'ibindi.
Mwese mwareba generali Nyamwasa, kuba generali Bosco Ntaganda arahungiye i Kigali mu Rwanda muri ambasade y'Amerika, mwe mwabibonye mute?
Nawe murabizi ambasade za Amerika kuva mu 2021 ukuntu ziba zubatse n'ukuntu ziba zirinzwe. Ubona koko Ntaganda yaba aranyuzehe kugira ngo yinjire muri iriya ambasade adafite uwabimufashije. Nta kuntu wakwinjira muri ambasade y'Amerika, Abanyamerika nta muntu kwinjije. Ibyo rero nawe urabibona. None se abandi basirikare bari aba Burudwe n'abandi na Barunika barinjiye mu Rwanda bababajije bati Ntaganda ari hehe? Ubwo bababwiye ngo iki? Ibyo aribyo byose Ntaganda ko yaragiye muri iriya ambasade hari uwari ubizi, hari n'uwabimufashijemo. Ubwo birumvikana kandi bifite impamvu.
Ubusanzwe mu mwari muzi uyu generali Bosco Ntaganda nk'umusirikari?
Oya, ngewe ku giti cyanjye Ntaganda ntabwo navuga ko ari umuntu twari tuziranye, uretse ko namwumvaga yenda kuva mu 2022 nibwo nabanje kumva Ntaganda. Icyo gihe ngewe ntabwo nari nkiyobora igisirikare cy'u Rwanda, nakomeje kumwumva icyo gihe, ariko ngewe nk'umuntu ku giti cyanjye ntabwo ari umuntu twari tuziranye.
Generali Nyamwasa, hari abavuga ko kuba generali Bosco Ntaganda yashyize mu maboko y'ubutabera ari intera itewe mu gukemura umuco wo kudahana mu bwicanyi bwabaye mu burasirazuba bwa Congo, mwariko muravuga ko ntacyo bihinduye, mwe mubona umuti ari uwuhe?
Umuti ni ukureka kwivanga mu bibazo by'igihugu, kwivanga mu bibazo by'ikindi gihugu, ariko cyane cyane ibibazo bigenda n'imiyoborere. Ntabwo wavuga ngo ibibazo bibera muri Congo yenda bitezwa n'abandi ngo igihe ufashe Ntaganda biba birangiye. None se biri mu Rwanda byo bizarangizwa nande? Birimo kubera mu Rwanda, ahubwo nari bibi cyane kurusha n'ibirimo kubera muri Congo. Ni abana b'abanyekongo baravuga bakavuga ibibazo byabo, bakajya hanze bakaganira. Abanyarwanda uvuze arafungwa cyangwa kwicwa. Ibibazo rero byo kuvuga ko wafashe Ntaganda abateza ibibazo bari hariya ntabwo ari intambwe yatewe n'umuntu umwe wavuyemo, ariko abateza ibibazo murabazi nane aho bazajya. Ariko n'ikindi mukwiye kumenya ko Ntaganda se ubundi kuki bahisemo kumutanga iki gihe? Ntibazaga se bahura nawe? Bamutanze kubera yuko abazungu bari bahagaritse amafaranga, none barimo kumutanga kugira ngo amafaranga bongere bayabasubize, kandi koko yenda bazayabaha namara kuba menshi bozongera bateza izindi ntambara. Ikibazo rero ni uko yenda ubwo Ntaganda bamufashe bakamutanga, ariko abateza ibibazo cyane cyane narari Ntaganda arimo ariko ne n'abandi.
Abo mukomeje kuvuga ko ari wateza ibibazo ni bande generali Nyamwasa?
Urumva ibintu ntabwo ari njyewe ubivuga byenyine. Muzi neza ko impuguke za Loni zanditse zikagaragaza neza ko leta y'u Rwanda ifasha bariya bo muri M23, bagaragaza ko babahaye imbunda, bagaragaza ko babubatse bakabatraininga, banagaragaje ko ahubwo ari nabo bajyaga babanabayobora mu buryo bwa gisirikare. Ariko uretse n'ibyo, bagaragaje ko udetse na M23 ko hari izindi gurupe nyinshi za mayimayi zo leta y'u Rwanda yagiye iha amasasu, yagiye iha amafaranga kugira ngo banabafashe kwica n'abandi bantu. Abo rero nabo ntaho bagiye. Icyo nshaka kukubwira rero, nashaka kukubwira ko cyane cyane abo mvuga leta y'u Rwanda, kandi muzajye mureba ejo bundi igihe bajya gufata Nkunda bajya kumufunga, icyo gihe Kagame yari mu Buhinde njye twari hamwe. Rero bagiye gufata Ntaganda kumutanga ngaho za Amerika no muri za Mexico. Mbezi neza ko ibyo aribyo byose biriya Ntaganda we ni ukumutangaho igitambo, kumutangaho ingwate kugira ngo amafaranga babafungiye agaruke,